Uganda. Ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala, Kampala Capital City Authority, KCCA, kiweze okusimba ebidduka ku mabbali g'enguudo z'ekibuga mu kaweefube okutereeza entambula n'enkola y'emirimu mu masekkati g'ekibuga. Okutandika n'olunaku olwaleero, okusimba ebidduka ku Kampala Road, Jinja Road okutuuka ku Kitegumu House n'enkulungo etwala oluguudo lwa Yusuf Kironde Lule Road tebagenda kubanga bakkirizaawo. Era KCCA erabudde abagoba b'ebidduka balye kamanye.